Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bare 13 lewru September hitane 2023 yande 17 gabli kesil mai chapanay joyi maison de la presse pamako do nantino on kabaruji di kigede hande woni Alice c'est kanko Mamadou Watara wonto boggi jande to. Woli tama wiide le leede amen di debbo goto ka ana sawi nyaw mo odi utidi yottinta e mudum bamako do sudum kumani do challal le leede amen di holiti dum yimbe andan be kabaruji bilide challal ka holiti wiide nawtorade angara tuba ko be le gese de ka kutteje mudum ana momni san do challal fa wawde buytude kasaraji gondi dum matel sanne dati amen di le on do wakkati sariyaji bama di ka golle mudum fuddi o ngaram bedrade famule yotere amen on ampal nyalo mo hande o mali ko be an halta ko woni wi mudum e do odo sariya sakrabe kidi be don sambe kabaruji di min jogani on kikede hande bismillah modon hedade dum malinke goto ka holitama wiide ana sawi geedi nyaaw mo boodi uttidi yottinta leede amendi odo debbo ko min jeyobo disi bamako do woni ko jiija mako bamako holitama wiide odo nyaaw ka yama jiija mako jeena e lewru septembre 2023 gollirgal kumaningal challal leede amendi holiti dum e bindol mako goto o mo narda gollirdu fu kumanidi challal le region ngaji faato le galdure bamako ne fiya dabere fewde odo nyaaw fa beedro ne fam keddo Umar Waygal
suudu humini do kabar challal leedi meden di holli tiwdi dum debbo goto mo dub mudum barta dubi chapande nay e nay o do nyaw yiya e mudum le den no detta bakoji koroni commune joyobo do pomoko do wakande be cikkiti mo sawno o do nyaw be jewto yi jiyam makko den tawa yo gonga jato mo sawi o do nyaw hollita wedo o do debbo o yahay non le nokko fe goto do o do nyaw woni e mudum misala leedi Burkina Faso ndi le on do wattu fu be puddi lugaji mabbe fa pamto yimbel battibe mo be wiyama yimbel sappo e didon tawnoobe an gonde makko fu jiyam mudi en an wonde jewtede yalla kanye ndaba mana ndabaka no odo nyaw worino suudu humunido kabaru cellal le leedi ndi bami anniyaji teltinidi no odo nyaw hani sakirede ko yaawi foto lanya miccitede wiide odo nyaw o wayri yed le leedi meden di ilitan 2019 kanye 2020
gondunodo e odo debbo ka ko jiyam mudum ƴewa ka holtama wiide o saway geji odo nyaw non politiri wiide ardido suudu ardido challal leedi amendi do ni kanko docteur Cheikh Ahmad Tidiane Traoré o waltina hakkila malinkobe do wiide odo nyaw abada wala fu mulati sababu mudum leedi amendi la 2019 fawar nyalama ngon hande o mo nada malinkobe labe na nukule mudum em rento iure boddidu fa keben famtare anni ko kanko docteur Cheikh Ahmad Tidiane Traoré o haltani Moussa Malissi sogo do festango Mamadou Samaseku
la transmission se fait
rabundral ngal yu bangal bungu lolirngo AEDS sifa bungu balejo e danejo le imadraj ni mi ngadidi taw wiide yimbe le mbawa rabundirde satre nyam o samita sato yupugol yidjam denno dum wawi wadude itugol yonki jonte mo tawte nyam o yu sabi ge nyam mudum ka andon wiide gilla hitande 2019 nata ki sababu mayde foy goto yu nyaw mo nandita sanne e nyam bubul takama dun wiide jonte mudum na satti sanne denno no wadda telaji bangal fofango e kunande mudum
sakrab hiibe andono bay tutul hakilaji mudum fudo dido kabaruji do hello ame Facebook na do Twitter anyaji bangal hedintinde jukkoje fewde e kanankobe leedi amendi urto conseil de securite fedde onunde ka tipitira machagal bedo yimbe la wattuno hawrtino chapantati lewru utu bettino wonko wido landon gol changal bato mabbe o wala fuko be kawrudo hem fa kebe famtare fa hamke Umar Waygal
ido anniyaji didi leedi France ndi kanye leedi le arabe debe no dirta emira arab ini mbi dum huncene hore ko nayri bangal jukkoje fewde e gombe le gouvernement leedi mali ndi kanye gube bande kaborde de tawabe le lamorde leedi ndi tiagal mudon du dedo pelle didi koliti wiide yimbe le hanbe jewtadno jukkoyde gorrino golleji mudon keedintine ido anniyaji didi fur keba yade yeso sabi der yi siwi jabanay dum kanbe wotade be du dum hejay fedde conseil de securite de holiti wiide yototo yalla hono dido golleji kan yarde yeso ko nayri bangal imminde jukkoje na wattude jukkoje fewde e leedi malindi
yoga e barumbe le blana kippa ka jitti lewru septembre bittini ka hebi yottade gawo be nabirama helicopter armidedi amendi nabibe nabirbe helicopter le cuudi dugotoroji non holitiri wiide suudu kumando yottinde kabaruji fedde me dirta komanaf be kolitiri wiide dabereji fu an wondi fi hede yalla yimbel barumbe heddibe ana heba niltirede yaade gurma rawus
wakati demal min goni nawtorade engrais tuba ko be le gese de ka ana mate sanni o do engrais ne holitama wiide kuteje mudum ana momni sanni bangal cellal non holitiri wiide dunki andan be kabaruji bili cellal fa yato hawalu be koli be narda yimbe be koli tidu wiide o do engrais ana way yottinde yimbe be nyawuji sifaji yogaji hono cancer fa keben famtare ke de Umar wajolo kan e Mamadou Samasiku
yoga inde mo be kay kollitiwide baawa yar ciagal engrais ngaji di fi wobbe do kollitiwide njoppi dun an nayri bangal birgi
on nawturge dun no cili kewde ka sabe kuteji di min ngutti fu fudare mu dun dum yilmina bibe jalode ka kuteji mu dun matete kamba dun min ciagiti hinnade engrais finatawa andon maro gese soni engrais wada ka hen yirwata min pammi bide engrais finatawa o mu jukki mu dun tawade fuf dun heeta gese de
andabe kabaru nyamduji kay kollitiwide so engrais ji di an nafa bangal kebal idi torradu ko nayri bangal cellal non konka Rosaline Silvio hollitiri wiide
les produits qui ont été cultivés
be jalo ke buradi bangal engrais ngaji lolir chimique di no jawi bonde dina kebadi bangal engrais finatawa denna hani jamaro le watan on ko hakilo
les consommateurs doivent beaucoup faire attention
mi titene wi leedi malindi yimbe le hewban gonde nayrade bangal engrais ngaji birgi di an gonde yoppude engrais ranere
Sariya wol kado wo mublaji mudidi dugude bande minuit yade 5h bete ka golle mudum fuddi de gallurande odo sariya golle mudum fuddi odo sariya pamado jitti lewru septembre ndu ka malin kobe fa hewi huliti ko woni wi mu em do hem be kuliti du wede odo sariya an han yettede sanni fa keben famtare anni ko aisata jara beda de kejabe am ngombe le kiruduji ya hononi yoroso ya nyafunke kai kai bajangal hebani en do hem do festango maudu samasiku
c'est nous akaisi 7 mesures
ga kayga kado sariya yujati hunde mu ine noto sababu denagu passage embe ne mi lawide dum ujati sabu noto sababu kambe sufere be fofta asdanga yidum wito sanne yurusu ga en kay ne jetta sanne kado aniya yobur fuf bangal denagu ngabe haddi hipnoji e ko nande mudum ne darda kambe dawbe teddinde kado aniya sabi dum enibe nyafunke jiam ne jaban jati kado aniya lamu ko be odo sariya mu bami na waw jati haddi yirwere golle yimbe ana hanno bama hakillaaji jamarande ka boyngaraga ne jetta sanne dido dabareji di sabi ondenagu jamarande
la securite de la population
yawtere amem zoom sur ñoloma hande o ana wodani yimbe dum woni gidraabe joxobe jodo yo gajaate fa haddo to fa jamma woddo yo fa yem febe fawtara kedde dum war wajol
bingil adam waji wattan hore mudu hakille wala fuddulludo wite yogay gidraabe tawon so ngari do maada on wakkati sa kurtindo na sa ngaddo suudu fa jamma janga fu be njaata fi enokku wakande be jottinde a tawon puddal gaaja tan weli fa boya tawe jomun tampi so wakkati nogay tati yamde yottiki fu fota kurtindo keso atana haja lelade jaati jomana ngonga don gidraabe anton pamata njaata fi enokku keddo teddana joodi debbo natta nanna ko han nanu defur fa hande taw o do gidraado ana joodi sukabe gombe don be furdu wi natta lelgol wari a tawan gidraado yahay fi enokku ana tekkini micciti den wil sa yehi a jewuyi neddo so bami fa jengi jomana han wattande hore mudu hakkille darta hore mudun fu fota so yombaybe njaada hirdoide
equipe ngay kebbe wadde kalfiyal le kanno hitande Cote d'Ivoire hitande 2023 ka andam la hakkuni mabbe ana Cote d'Ivoire woni landino gal do kawrtal leedi Mali Algérie Tunisie Sénégal Burkina Faso Équatorial tirage au sort waran wadde sappo e tati sappo e didi lewru octobre ngarondo Abidjan competition hor do woni dedo pide waran fuddude sappo e tati lewru juin lewru janvier yaade noga e go o lewru février hitane 2024 sakrabe kedibe andon don wonno dum kaddata e kabaruji amen de kiyede hande ga fadde e fenu do e sera yotere amen de na wodi yawtere amen magazine santé nyaloma hande o ana fawi e do nyaw toyru raneru o do nyaw ka ana hebe yimbe hewbe leedi amen di holtama wiide hitane 2023 leedi amen di yimbe ujinaji ujinaji jeddi ka e temede jitti chapan jena e jeddi won be o do nyaw nangi dum won le temdere fu chapan jitti fa wawde fewde o do nyaw doktoro mbe ka ana nada yimbe cikitibe hore mu em immo yoto doktoroji di lew so andama lawdu anda nyaw o safar mudum ana yafi so o andama law so tanni koyde do on wayutinde yimbe be kuteje nawde fa keben famtare nyaloma hande o anni ko adama amadou haydara landini do hem do festango mamadou samasiou kay mi hore kireja
wana fofu wori euro ranero kaddana ko hari bangal mudun docteur self kone opnemologue
au niveau pilori
euro ranero ndu citala bangal fofango yittinet do ko buri hewde hen fu yimbe be do woni mu en be tawam cartoon mudun en yijam be do wadda e mabbe do nawala becci chaldi mabbe do wulam taw ko hewi hen fu
Al-Qadara burbe chawde odon nyaw o le Mali yo le ngalure Bamako horizon kay docteur Salif kone holtiwide odon nyaw o jati chadale monde
Bamako
do yimbelbe nyaw o nangata ana hewi sanni ana buri yimbele temdere chapan jitti e jitti le temdere fu modu nangata le ngalure ne ko serti e lamu kay tom le temdere fu chapan nay nay odon nyaw e tidala modo faham bangal chalal leedi amendi don sabi so kana kobe leedi amendi narda homo fu wata hen koyde mudum yalla ima daraji gondudi wadede fa nyaw o rabagul mudum leede amendi ana hebene jogolal an heba lawo
cercle yeli male le lamu kay limtike yimbel nogo e dido chawbe oro nyaw tuberculose euro runner ka non dogotron en chawrobe oro nyaw o holliti jogadi telaji kadana al fuseni makalu kijaado kabar oro nyaw o to suru docteur yeli mane
on abou sans
hala makafa tampa nyawbe an yiade sawra nokkodo namije hibba mako dum na kay tiagal mudum be neltirta warde do amen do jukitaade tiafaaji mabbe do ci dalla maw wonmo be bammino be ni tam tiafaaji balebe tabi yewa so nyaw o anay mu en na du so wala mu en tabintina be do mu en wiire nyaw o kana sawi dum sawrgol mu en do wana hunde ne wiire buri fuso be koti le kreduuji mabbe to so wiama be ngara lewu be bay wadde libbi didi na do libbi tati tay be jotta ki doktoro hono fu sawrgol be do yum bel
ko buri hewde yimbe le chaabibe odo nyaw o na hitina sere non seddi hawa keita chaabido odo nyaw o to bankastun holti wiide jamarne jaati nefete sunia tawrama odo nyaw o
mi de do janno mi de hubbe no du sanni jam wakati fu mi karto tolo immi ke jonka mi yotti ke sun doktoro fami yewa so tawi dum wana nyaw nawdo sabi fuddorde ka nyaw bubal oni min non chagal ko yotti mo ton ko doktoro en be holti kam mi de dum nyaw do yoro ton don garbe dootude kam banti hoore mu en be takki ke kam so nyaw do yorare ndo anema yimbe jidata ma fi
docteur Salif kone hokkido tajural wiide odon nyaw do raneru na sawre na darda jamarande yewtade tuuli dootoro
si je un conseil a
so mi jogani waaju malin koobe mi wiyam be jonte didi na do jonte tati fu be immo be jotto su dootoro be yewa so tebe chaawa nyaw so o sawra male wakati on waawi sulude fatim tay ci dala fu yottinay bingel adam nasu nyaw o bami fa jalike sawrgol mudum latta ko hunde ni wi le ko heew hendu fu o wadan jom do nyakudo bangal fofa
très important
beedade nyaw sida sifaji goddi dun na bawi latade sababu o do nyaw do ranuru e misalo diabete cancer e na 3d podde bonde kanon kambe docteur be beedi wiide wana wajibi neddo jogi do nyaw sida tawre do ranuru madun jo do ranuru tawre sida